254-255-GZ. Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583.
Nikufuata uko nalia, kutaka wako msamaha baby, ila wewe ukanichunia, si ulitaka mini daddy. Lifting the shaky berry, lifting the shaky berry, lifting the shaky berry, don't the shaky daily. Niko zango na baby unatukata ste.
Unasemaje mamba changi?
Shimwe. Sije tiende.
Ebu
niache kidogo napewa vitu wa dimu. Nabembelezo kama mbalo. Ninaupitia masalo. Tumela shoka si barubaro. Aukitisha kwa mtaro. Lifting the shaky berry, don't miss your goodily.
Single mama, japo tamani likatishwa. Leo misi mama,
kuteleza si kuanguka. Umevuka bonde halikushindi tuta.
Wewe dada ulokaa chini unakata kata tamaa. Kesho yaje unawaza nini utajaribu tena.
Mama Samia ameweza.
Timiza zake ndoto ndo hii. Anajibeba na kujiweza ndo mi. Wanajituma bila kukata tamando. Sisi mtiza mabila napike kasi. Wananita mama kizimkasi.
Baraka leo susa na dunia. Kuna baraka na kubarikiwa. Nani baraka ka umebarikiwa we. Kuna baraka na kubarikiwa. Kuna baraka na
Beast Boy.
Kuna baraka na kubarikiwa. Nani baraka ka umebarikiwa we. Sa 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 sa.
Bigri bagara, kama kwa muomba ya lutam bagara. Bigri bagara, zidi kwa kwa muomba kwe pushe balai.
Sa, 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 sa,
sa, sa, sa, sa, sa,
sa, sa,
sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, s
Weni mjanja kwa bendi kona zote zote. Basi nyoneshe show. Penzi kina kirefu siku zamehote. Eshima shikamu. Nilambishe sukari kazo chuda hote. Ome nikabako. Usinipe kidogo we maliza yote. My Falma, Angelina. Ome nyeweza mama Mona Lisa. Usende mali mwono unakuita. Nachanga nyikiwa miwa. Sitaratibu usinipeleke kumpala hangi. Lakota hango. Kula mama ukumini kukane. Najua pongo. Miliki pisikali utami. Basi slow slow. Nipeleke taratibu sipane. Hivo situ mesha kwendana. Yetu mapenzi moto moto mkigusanta choma. Ndo hivo kufana kusikana. Keleleze no choko choko ila bado mtapona.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Mwisho wa safari yetu sijulikane kane. Mwendo malavi davi situpendane nane. Apu ya mange kimambi tusione kane. Siri zetu za ndani tufichiane. Jua mapenzi kupendana ni wawili. Tukidekezana baby mama dona fili. Kinyamwezi imezimika nakili. Unazonipatia silimia mia unastahili. Toto lina kila sifa. Umbo macho yanaita. Andani maliza kabisa. Napa gawa gawa. Akitembea body la ita. Rangi yake malaika. Kama bimba nitaruka. Mangu saa hivo. Hivo
siku mesha pendana. Yuma penzi moto moto. Kibu sampa soma. Ndo hivo. Wana kusika ya hama. Kilele zenu toko.
His world, nimeridhika. Nisipomona mwenzenu karoka nalipuka. You're always on my mind, oh. Anything that you say I'll do. Baby tell me that you love me. Natakuwa hope. Sioroni hata moyoni. Umejaa kama wote.
Brand new Bongo Mix Season 32. Mixed by DJ Disboy 255.
King of Spin. And Scratch.
Baba, Baba Diana.
Now hear this.
Money to the ground, stick my thing much better than around. Can you watch any now? want you be the second position. Best position. I will never run, give me your best position. Body never got that best position. I will never run, give me your best position.
This boy.
Baby, give me the best position. Never met an East African hooligan. Hit till it burns. Come on, bend down, baby, turn the 101. You should have told me that you're freaky, yeah. I should have told you like a Caribbean girl. Wind your back to an instant curve. Alien girl from a different world.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, hotter than a cat. One man for one, and girl, them money to the ground. Take my thing, man, spend it all around. Girl, you want tiny, I want you pretty section. Position, best position, position. I will never run, give you best position.
Body never done,
best position.
I don't lie. Girl, I wanna let you know that God is your partner. See daddy partner. Well, I never need me, oh my God. And I wanna let you know that me liya kanyaga. Kwaile time, tulishundwa nini, oh my God. Jua la utos, kam kaos. Kila napopata tuni mikaos. Kwani wako aje, umejipata aje. Irana, nasota sana. Ni mama, nakukumbuka. Rana, nasota sana.
From Africa, from Tanzania, from Kilimanjaro, this is Bambiza Classic DJs.
Oh, nikiwa nimeka nimetulia na penda kusikiliza mixes za DJ This Boy.
Download my mix on YouTube and Audio Max, DJ This Boy 255TZ.
Baby, kuri ya chanaje. Eyo, utulivu. Na upendo wako na urudishaje. Kwangu, haipiti time na kukumbuka. Kamoyo kangu tanabaki kujuta. Ukweli sifahamu ya lupuku.
Ama umeshushwa, unanitisha.
Yana.
Hivi umetumwa, ama umeagizwa, kunidatisha.
Yeah.
Juno kama kino mfupa mama. Onye bucha kakujazia nyama. Show me what alichokupa mama. Baby show them, show them, show them.
Eti ni mwaje giza kanjidi. Kwani miondoka zibado ipo. Giza meze gizimu za usiku. We, hapa nimesha fika atoki mtu. We, milking dirty. Sia chiki. Milking dirty. Karupa. Milking dirty. Ajwi mtu hapa yani mi milking dirty. Lazima tule pilau.
Usiponipenda iyo zo issue. Ila nkikupenda iyo ndo issue. Kuniaja iyo zo issue. Ila sasa kuachika iyo ndo issue. Lava lava mister penda penda. Nimesha fika sozi kuwa mwana kwenda. Ushauli wenu tunaupenda. Ila sini wapemba tuajuwano kwa vilemba. Wee Eti ni moja giza ganchiti.
Wangata
kwani ondoka si bado ibo. Eti giza meseji simu za usiku. Hapa nimeshafika atoki mtu.
Milking deti siachiki. Milking deti karupa. Milking deti ajui mtu hapa yani mimi ugindeti. Lazima tule pilau. Mikinganga
Mikinganga
nizi. Mikinganga Mikinganga nizi.
Nakumbuka sura yako. Nakumbuka jina lako. Nakumbuka tabasamu. Uzuri wa pendo lako siwezi kusahau.
Pomiza
ila na ulaumu moyo. Kukupenda too much tokinacho niumiza. Tunajua mazoea yana maumivu. Nimetupa ndoano nimeambulia patupu. Inaniumiza bado ila nita move on bado. Nitakusahau baby.
DJ Dashboard 255 DZ.
Homa si homa baby. Hata nikilewa pombe hainingi. Naondoa stressi bado ile kikomando. Nami nitapendwa bado. Bado, bado. Baby we, nikipenda mtu wanapenda kweli na nabaki mtupu. Nasahau mapenzi yana maumivu. Oh, siachi tu. Baby we, nikipenda mtu wanapenda kweli na nabaki mtupu. Nasahau.
Hakuna bongo hiyo.
Nema na baraka zitufai. Baraka zitufai. Kutoka kwa malaika.
Ani, mina dhalinika.
Bado jibeni.
Yani, ulivyo nishika.
Oh, ani, mina dhalinika.
Now to them.
Yani, ulivyo nishika.
Mama, mama ake, takupenda kesho na kupenda today. Bado nangaika na tafuta nambe. Mwenza kumina wivu na staki tushe. Mama, mama, mama ake, takupenda kesho na kupenda today. Bado nangaika na tafuta nambe. Mwenza kumina wivu na staki tushe.
Kwenye mabillion kwangu we number one.
Chario.
Wacha asema yote na bado tuwachane.
Chario na soba. Wakisema unanivuruga, wambie unanirogea chumba. Hata wakiniona soba. As long as kona mi. Wakisema unanivuruga, wambie unanirogea chumba. Ona
mama mama. Now hear this.
Mama mama. Mutaka mingu ya sita. Nema na kara kazi tufa.
Watakubania michongo kama una pesa. Watakubagua wenzako we kama una pesa. Atabati haichi kwako we kama una pesa. Utachwa na baby wako na ndo utajua kuwa hii dunia huwa haiko fair. But never mind, never mind. Konjia ni mazuri mengi. Unatafuta kazi umekosa. Unarudi umechoka. Wengine wakoho michongo inawafata. But never mind, never mind. Konjia ni mazuri mengi. Wanoyaga dunia niwalo na kupenda na kusaidia. Unawaziko na lia. Kila ikijanja unawamisu nomia. Oh, kuna nyaka tipia.
unesi na kupanda kichwani dunia. Na kuna maneno pia, uneshi bila kazi wendo netuibia. Ili maji tu wendo stress, uoni shida kukupa kesi waze kujitua.
Brand new Bongo Mix Season 32, mixed by DJ Beastboy 255, Baba Diana. Yes, baby.
Mzazi kungojwa sahau. Si hauna pesa, hauna kazi, so anakudharau. Unaweza date lishangazi, unaliwaza ila jao linakukwaza na una njaa. Unaweza date lishangazi, unaliwaza ila jao linakukwaza na una njaa. Unajikaza mdau. Kipara bila pesa nkidonda. Hata kitambi bila hela ni ugonjwa. So zingatia utani wao ndo kuna chuki ujifunze. Hawapokei simu zako kama simu ya kijumbe. Utagongewa nje mwako na wapopo utapata sira. Watakucheka ni watoto kikosa ajira. Mtani uteto cha wa mara choko ili mradi hila. So tunazisaka do Roma na vanila.
Walikule wote wamevaa vitenge. songa, tamaa inapoza, inapoza. Wazuri wengi kama mimi utaona, wenye mafiga na mashepi ya kushona, watapita pita sana utaona. Usiende rafiki zako, jamaa zako.
Brand new Bongo Mix Season 22, mixed by DJ Eastboy 255. Brand new Bongo Mix Season
32.
Bamiza Classic DJs, DJ Beastboy 255.
Rangi mashallah, kampe hongera zake. Bato siweza maziti fingi, mwanzangu tajiri. Nikapuko lalanja, sija fika ripo zake.
Halangu pangu pangavu, miski haku nonono. Nichojali wa malavu navu, ila kipato no mchongo. Mwanzangu kanizidi ubavu, nikijitie nono. Ngewezaje kutoa madavu wakati mimpera si uongo. Lakini nimemisi, nimemisi kukuona kwangu ya laiti. Nami Mungu angenipa fungu la labda usingejiti. Kama muni ningekuwa na vyangu ila tabariki. Nami Mungu atanipa maombi yangu ilo menifunza.
Umasikini mbaya
umenifunza.
Umasikini mbaya
umenifunza.
Umasikini mbaya
umenifunza.
Umasikini mbaya.
0623 12 35 83. Uzuri ni kwamba upote pale
unafika. Usimwache manana kupa nilivyo vikosa mimi. Mungu abariki fungate. Muwe wa halali ya waepushe kuzini. Wala mwambia sikuchape. Kumbona siku kuchapa mimi. Na oje uri uwaje. Mke sifa mama uchunge yako nimi.
Suwezi sema nimesusa. Takuwa mungu.
Kame chistokea fusa. Mipado niko singo. Hamu mwezako kimeja kichupa. Pakumwagia somo mbingo. Nisabeta mstari na uvuka. Maja mefika kwa shingo. Mala nimemisi, nimemisi kukuona kwa ya laiti. Nami Mungu angenipa fungu la labda usingejiti. Kama muni ningekuwa na vyangu ila tabariki. Nami Mungu atanipa maombi yangu ilo menifunza.
Umasikini mbaya
umenifunza.
Umasikini mbaya
umenifunza.
Mwezenu natamba, natambia mapenzi. Najiona mwamba, mwamba wa mapenzi. Nimeishika namba, namba ya mapenzi. Muda wa moyo kuringa, kuringia mapenzi. Lahasha simvimbi mtu, penzi lipo hapa. Raha ya penzi la huku, halina mashaka. Visomo na mchinje kuku, na kutapatapa. Penzi tushachezea dufu, mambo ni swadata. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh, 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 oh. Pumzika love, habibi, yeah. Namba moja, ameshikilia namba. Namba moja, keno yangu moja namba. Namba moja, ameniweza kani. Namba moja, anani babala, wanafiki wambea mtajuta. Anani babala, kitumbo sambusa. Kuna muda kiutani analeta mwemwe na susa. Nikimembeza, sio puta puta, ndo hivyo, mina ye milele. Miaka mile tano, mina ye milele. Wakini manu manu, mina ye milele. Hakuna mashindano, kwetu ratele. Oh baby, feel free to laugh, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to laugh, lazizi. Oh, 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 oh. Oh baby, pumzika love, habibi.
Now, hear this.
Ameshikilia namba, namba moja. Yeah, namba moja.
Sana pengine pa kuweka moyo wangu na upendo mpavu. Wengi walijaza machata kwa maumivu makali yalonidhuru. Nina, nina, nina future na wewe. Nina, nina, nina safari na wewe. Nina, nina, nina future na wewe. Nina, nina, nina safari na wewe. Baby, I go give you my body. Adio,
adio.
And you go give me your body.
Adio, adio.
Baby, I go give you my body.
Adio,
adio. And you go give me your body.
Adio,
adio.
Akili nipokea mkadi kilala. Inawauma kapo za uchwara uchwara. Oh, tena juno juno baby. Kunisha toshika, wati kubeti na mingine. Acha na mkika.
Afini After Tuk. Adipi tipi tipi da. Wala mkwa 047. Chili geto sina kitu kucheki kwenye meza nikakuta
Season 32.
Hivi nununue bando ama zegela chipsi. Mana kila kimoja
brand new.
Ile kumuita bebe ajegete kupika. Nitumie na uli
Aftatu.
Aufleo niko pi baby. Atufanyi kitu tuma na hela ya pedi.
Aftatu.
Sasa kama atufanyi naona bola usije. Misi wezi kukuonga.
Aftatu.
Nikajisogeza slowly nikakopi kwa mangi. Adi mchele kilo moja.
Aftatu.
Bola nichukue boda niingie sokoni ile kuuliza nauli. Mtoto wa mwenye mzee akanishambulia na kuja nikukope. Basi kajana kanga kanifikisha Tanga kwa nauli ndogo. Kufika asubuhi bwana kaanza manyanga nipe hela ya petu. Mimi nililipia buza mpaka kwa mfalange na kote nauli yake. Oya wanangu afini. Afini. Mimi nataka afini. Wanangu ni peni nini? Afini. Eju naitaka nini?
Tumiza.
Sisi ndo mabachela.
Bado jazem.
Bachela. Hatutaki ndo wa mabachela.
Now jazem.
Bachela. Tunakula ujana mabachela. Bachela. Wache wa wane.
Okay.
Chibi.
Let's go. Ini chizo mapenzi na nina upendo. Kila kusundoa ndo sina mpango. Na ukimpata nile mwacha uzibi pengo. No walini zokelele za chura kwa tembo. Guys, listen to me. Napenda kuwa free. Kwengi wapo kwenye ndoa na hawatuli. Nisha sema ndoa no hata mnitangaze BBC. Haripo furaha nipo kama moyongo na wifi. Macha love like the confidence. Masha ni kuchagua tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vitro vina mambo mengi tuna refresh. Mina shemeji yenu dele tunapati. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani unarudi sangapi. Unachati na nani ndo vita tutaki.
Bachelors, michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwane ni sibado tupo. Sibado tupo. Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela, bachela, hatutaki ndoa mabachela, bachela, tunakula ujana mabachela, bachela, wache wawane.
DJ Guest Boy 255 GZ.
Just give me up on the bed or give me up on the ground. Keep on coming back because I hold you me come on. If any I'm called upon, this I get little close. If I can't make my come, then the sex don't count. Yeah, just say giddy up and me be right for you. Spitting on me mud, coming like that too. If I call night when I have curfew, beg her please boss in on me inside too. Me we do anything you want me if you do. Me body goes with dung like me work to do. Be good but I know that alone I hold you. Kill me with the body, me and I.
Now hear this.
Now, now hear this.
Deva, season 32.
Deva, Revambusa, Jolly Tendi, Vitamus and Cosa Sachikachi, the sun. Bagamba, you're the groom. Bagamba, you're my everything. When Kunyumia Kongesa, Kesa. Babari mama yipe biti wamfamu. Kwe wabasaza kativa yita manju. I never wanna lose a real one like you.
Kuno mukwano masafu kumasafu.
Babari mama yiruli titwa kwamu. Kwe wabasaza bayita manju. I never wanna lose a real one like you.
Kuno mukwano masafu.
Moto ni utanipeleka mwenzako na nengene kakizi unavoserereka. Kwenye friji shika ubaridi ukitulize. Tembea na pepo kupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize. Chana na DMs kakuna swale niulize. Mini na speedy mama sobeda tekirize. Ini ya sali na lindo na nyuki sikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize. Nire nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie. Which is the best thing, sini marafiki my bestie. Wamebaki na eti eti eti. Johnny my love na kupeti peti eti. Nyama yangu shida nini kuimarineti. Kileleni baby girl be my guestie. Makini experience shows and show. Maneno mapya sina. Siasa kwenye mapenza inatina vina. I say kama jichori na vitaji kopi. I say kifirisi kaisia njoni kopi. I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba.
DJ Guest Boy 255 GZ.
Umenimaliza.
Choni naona makopa kopa. Na legeza sauti tasema siki kufoka foka. Wanautu sema na waitia mamangu adija kopa. Na damu yako na kupa popote unapotaka. Sema leo nataka kwenye bathroom. Au hayat tuendeze tutuka book room. Na kupa 3D wengine wanandele kuzoom. Mixa kitu cha chuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boom. through. Don't ever wanna look back. All my exes would be mad.
Unasema jemamba shangi.
Unavonifanya situjali ukiona side chick. Kinibandua sipanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick. Na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siya chick katikati niku. Naitikani mwisho. Mindset on air dina paki paki slipo. Shuna kupea free na sitaji dipo. Chamge yoni indamali.
Sajumu mnanielewa.
Banta mikupatia madoba die. Stanza mihu waza mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise I never told you lies. Yeah, cause black men
Toba.
And if it happened it was back then. Don't speak and don't even bring it up. You to side D10 and the princess that organize your ID Kenya. Sijatoka da, wanatambua vichochoro na nikikuja da. Sini kufikisha moro, mina chuo kuda. Wanamogopa umoro, baki kupata da.
DJ, girl, you this know what's to follow. Da,
maso maso, wenye wivu mukome. Tambulia matandu, solo nala na yeye. Na mkisema nanichuna, tampapaka vioti. Kama penzi taluma, basi anajikiri. Wake simezi mezi asuma, kitu sofi oji. Midomo itawanuka kwa kununa, mgeza funa tabigiji. Wangu mimi, mimi miwake yeye. Wengine sawe nini, staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi miwake yeye. Wengine sawe nini, staki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba.
Mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga.
Now
hear
this. Ulikuwa wapi wakati nalia lia na mapenzi? Ulikuwa wapi wakati silali na kosa usingizi? Ulikuwa wapi wakati nashindwa kula chakula? Ulikuwa wapi, mbona umechelewa?
Mbona umechelewa, mbona umechelewa, mbona umechelewa,
mbona umechelewa. Aha. Oh, oh, oh. Aha. Nilipelekwa puta, sikubembelezwa kupewa hadhi. Nikala vya mafuta, wakati ni hadhi yangu ya nazi. Kumbe hata kitandani nilipaswa kupandishwa. Hata kula mwiko yani minilipaswa kulishwa. Kwa urefu wa mkono gani mgongo kujisugulisha. Nengine mapia ya tumani walewe umenifundisha. Mbona
mbona umechelewa, mbona umechelewa, mbona umechelewa.
Eti kwa nini meturia?
This boy
imeturia, sina wasi wasi. Oh my love, natamani kuambia simenzidia. Ningekuanga nchi midahi.
Uongo hiyo.
Watu wote wakaishi Malawi.
Kitanganya.
Malawi, 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 Malawi.
Ampenzi kama navyopendwa mimi. Ampenzi kama navyotunzwa mimi. Ampenzi kama navyotunzwa mimi.
DJ Guest Boy 255 GZ, King of Spin and Scratch.
Natafuta nikizipata ndivyo tunaruka, maradhi ndio kitu naogopa, wambie panya sito shavuka mipaka. Wanipasua akili ulivyojazia kama mkoa wili, nakupa sehemu za siri, miliki pesa zangu mpaka akili. Majogo tunavubisha kama popo, yeah, fatia moto DJ, please don't lose the control. Yeah, hadi majogo tunavokisha kama popo, yeah, vibe ya moto chumbo navokata mtio boy. Yeah, yeah, yeah.
Post na mi, mino mapost na mi, mapost 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 na mi, mina mapos na mi, mapos na mi, mina mapos na mi.
Nasio nyumba wala raha tu zimenizidi, sio mambo mitana, penzi mwenye na faidi. Onanisho na gala na kumbatwa kwa barindi, usinyole na mara na tuzwa na kivi.
This boy
matikiti kudondoka, matikiti kudondokea, wanyoka hivyo chunga wanayongea, kande kande nikichoka, so narudi unanifokea, kwenda mwenzo nikutoka, mambo fiongwa janinokea.
Tamu pipia kichiti, ukilamba unacheka, na kibariti hiki ni osesheni ya tandoa yongeka. Penzi halishi kiki, inavyo tetemesha jamani, situfunge muziki kunyeshe chisi na michiza. Mina mapos na mi, 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 mina mapos na mi.
If you were the shadow to my life, did you feel
yako mcheki DJ Disboy 255 TZ, wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Kuna mimi, tulianza kama utani na saifu na joy love.
yako ya yeah.
Oh. Nikiwa nimekaa nimetulia napenda kusikiliza mixi za
Disco. Na ikiwa mapenzi sumu basi wende utaniu wana tamu kitaka ni ukumu na basi mama kunitete wana siyo mwili nitu baka moyo nuna niju kuweza mambo diga disi ni mnyonga takulinda na dua hey, usoni moyoni nimejawa na furaha na macho ila sioni wako ninye mara Adira, paka sasa, tunavyo nipenda Adira, paka sasa, tunavyo jipenda Adira, paka sasa, tunavyo nipenda Adira,
oh. La 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 Now, hear this
Kama ukibia Italia na we Kama ukicheka Mimi itacheka na we Na kama ni chakula Itagula na we Na kama ni kutoka Auti itatoka na we Na katika mapenzi Wawili mkipendana Adui ni wengi Pengine hata sura tuajui Watasema unipendi wapo Watasema tufiki safari Yetu ya mapenzi Wawili minawe Watasema sikupendi wapo Watasema tufiki safari Yetu ya mapenzi Wawili minawe Nani takugana kama ruba Wako mimi jawa Akituga mama na papa Weno nani papa
Sura taificha wapi Leo mengi wanajionea Na kila sababu ya kuwa happy Ona donge wananionea Nikikuona sisemi Wazi inatokwa na vipele goosebumps Ukisha kuja juu ya musithemi Wazi zinaisha mina unaupam Punguza dozi ya mapenzi Utaniua Mungu wako kaitimu wapi kwani Unavyo sasambua Zanzibadi tanga kivi ama kwani Nakasema sikupendi wapo Nakasema tufiki safari Yetu ya mapenzi Wawili minawe Nani takugana kama ruba Wako mimi chawa Akitoka mama na baba Wendo nani baba
Nasuka na wetu Na wetu Na wetu Sika ditama Sika ditama Na wetu Na wetu Na wetu Na sika ditama Sika ditama
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako Mcheki DJ Disboy 255 TZ Wasiliana naye kupitia namba 0623 12 35 83
Watasema unipendi wapo Watasema tufiki safari Yetu ya mapenzi